Kwa Radio Uganda yegase kunsiyo na okwe fumitiriza kuchirwa decha mkenenya. Kakati abazadde bakubiriziddwa okufaayo ennyo abaana baabwe nga babeewaza okukemebwa ekibaviirako okusaba n'akawuka akaleeta ekirwadde ekya mukenenya. Okulabula kuno kukoleddwa omusawo Henry Seguya, unaona omukugu mu kujjanjaba endwadde ezeekuusa ku musaayi. Mu mboozi ey'akafubo n'omukutu guno, omusawo Seguya ategeezezza nti akawuka aka mukenenya keegiriisa nnyo mu baana abali wakati w'emyaka 14 okutuuka ku myaka 25 egy'obukulu, abavubuka abatalina mirimu, abantu abawangaalira ku myalo gatako n'ebizinga. Kyokona asinzidde awo okutendereza gavumenti eya wakati gatako n'obwakabaka bw'agambye nti ababiri bano balafubanye nnyo okubaako embeera ze bataddewo ez'okukendeeza obulwadde bwe bumu.
Asingako abaana abato okuva ku myaka 15 okutuuka ku myaka 24 kyokulaba nti ffe ng'abasomesa ate nga abaana betusinga okubeera nabo kiba tukakatako okubanga tukola omulimu munene okubanga buli kaseera tubajjukiza. Tuyina communities nga fishing ezo zitera okubeera n'obulwadde nnyo kubanga abavubi bava mu nnyanja babeera ne ssente ekiddako kuba bbaala na kunywa na bakazi. Ekyokubiri, abaana abatalina mirimu naddala abatagenze kusomebwa, awo tulinira abaana emyaka gye twogera ku mwana abatali mu kusoma tegeeza abali mu kukola ate bwe bava mu kukola akawungeeza agenda mu bifo byakusanyukirwamu ate abalina akasente. So abantu bwe batyo be basinze okubanga bafuna obulwadde. Naye nti ebikoleddwa bingi era tusiima nnyo gavumenti ne cultural leaders okugeza nga obwakabaka bwa Buganda butera okubeera ne RAN ku HIV kati ebikoleddwa bingi era bw'ogenda mu malwaliro buli wamu wabeerawo ebipande ebiraga siriimu bwakwata. Naye n'ekisinga obukulu nti abalina obulwadde baweereddwa obujjanjabi era ne baweebwa eddagala ARVs ezino ziyamba nnyo kubanga obuwuka bukende.
Kakati mu mbeera yeemu n'akulira eddwaliro erya Kawolo lisangibwa mu disitulikiti ey'e Buikwe, Haruna Wamala naye asinzidde awo n'asiima gavumenti olw'akawofube gwe yateekawo ow'okulwanyisa akawuka akaleeta endwadde eya mukenenya. Era alambuludde ku mbeera ey'akawuka kweyimiridde oludda olwo ng'ageraageranya n'ebibalo by'eggwanga.
Our hospital has current active clients about 1,430 clients. On average, our testing per month is 1,500. This one doesn't mean that they are all positive, but we do test in order to sort out the positive clients. The average positive clients are between 25-30, closer to ones that are in the clinic. And our viral load suppression against the last 95 of the global target is at 98%, meaning that our clinic has surpassed the global target of 95%. Our HIV prevalence rate stands at 9.2% against the national 5.4%.